Mr. M.
So 600.
One time.
My name is Chile One. Ngizia.
Tikule tiku na kulufiani. Kindu wana njelera. Shakula la la buena.
Please.